Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Nshuti zacu mwese aho muri mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi, ikiganiro muri sanga. Muri ibi bihe abantu batandukanye baravuga ngo mu Burundi harimo harabera genocide, itsembabwoko cyangwa se ihonyabwoko, abandi bakavuga ngo bafite impungenge z'uko mu Burundi hashobora kuba genocide. Bamwe muri bo ni President Museveni na President Buyoya. Mureke tubumve.
What will not happen is we cannot have genocide in Burundi. So anybody involved must be very, very careful to make sure that violence stops.
L'Afrique ne laissera pas un autre génocide se dérouler sur le continent, dit le commissaire paix et sécurité Smaïl Cherghi. Y a-t-il risque de génocide?
Il y a risque de génocide, bien sûr. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas déjà des éléments de génocide quand on voit le niveau qui est atteint par les violences aujourd'hui.
Ejo rero hari ku wa mbere nibwo président Museveni wa Uganda yavuze ko nta wakwemera ko génocide ba mu Burundi atabo bireba bose bakwiye kwitonda, ubwicanyi buri mu Burundi muri iki gihe bukarangira. Naho ku itariki ya 18 y'uku kwezi, président Pierre Buyoya wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavugiye kuri radio y'Abafaransa RFI mu kiganiro na Christophe Boisbouvier ko ashobora kuba genocide mu Burundi, akibaza niba ahubwo genocide itaratangiye akurikije n'amagambo ye, akurikije ubwicanyi ukuntu bumaze kugira ubukana. Ku itariki ya 13 y'uku kwezi, ishyaka Wipro naryo mu Burundi ryandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon, rimusaba ngo ahaguruke, ahagarare, atabare abanyagihugu b'Abarundi ubu ngubu bugarijwe na genocide politico-ethnique. Mbivuze mu Gifaransa nk'uko buyandikira iryo jambo ubwabo, mbese ni nk'ukuvuga abantu bazira ubwoko bwabo ariko n'ibitekerezo byabo bya politike byombi bifatanye. Bakavuga rero ko ibyo ubwo bwicanyi buri mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Naho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku itariki ya 8 y'uku kwezi, umujyanama wihariye w'umuryango w'abibumbye mu bikorwa byo gukumira genocide, Adama Dieng, yaravuze ati sinavuga ngo mu Burundi hari genocide, ariko tutagize icyo dukora hashobora kuba intambara hagati y'Abarundi ubwabo, guerre civile mu Gifaransa, kandi iyo habaye intambara hagati y'abenegihugu byose birashoboka. Uwo ni Adama Dieng. Twibaze rero, genocide ubundi ni iki? Ni iki koko? Nibyo tugerageza gusobanukirwa muri iki kiganiro. Ariko rero nagira ngo tubanze twumvikane mwo kagira Imana mwe, iki kiganiro ntabwo kigamije kuvuga ngo mu Burundi hari genocide cyangwa se ngo ishobora kuhaba cyangwa se ngo ntayihari. Icyo tugamije muri iki kiganiro ni ugusobanuza no gusobanukirwa genocide icyo ari cyo. Ntabibayishe ku giti cyanjye, numva abantu benshi babivangavanga ugasanga mbese ntabwo tuzi iyo tuvana n'iyo tujya. Niyo mpamvu rero nifuje ko twifashisha amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya genocide, Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de genocide mu Gifaransa. Ni amasezerano yemejwe n'inama rusange y'umuryango w'abibumbye yose uko yakabaye nta n'umwe uvuyemo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 mu 1948. Aya masezerano yo gukumira no guhana icyaha cya genocide yatangiye gukurikizwa ku isi ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa mbere mu 1951. Naho u Burundi bwemeje aya masezerano, ni ukuvuga ratification, mu 1997, hanyuma u Burundi buza kwinjiza mu mategeko mpanabyaha code penal icyaha cya genocide mu 2009. None rero kugira ngo dusobanuze kandi dusobanukirwe n'aya masezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya genocide, nabatumiriye umushyitsi mukuru Maître Innocent Twagiramungu, n'avoka mu rugaga rw'abavoka rw'i Buruseli mu Bubiligi, ariko kandi ni inararibonye mu mategeko mpanabyaha mpuzamahanga. Maître Innocent Twagiramungu, muraho murakomeye.
Muraho Kamirindi.
Mumeze mutaho ngaho mu Bubiligi?
tumeze neza ntabwo hakonje cyane nk'ukundi bameze muri iki gihe cy'umwaka.
Nuko ndabashimiye cyane rero rwose ko mwemeye kudufasha muri iki kiganiro kuri iki kintu cya genocide gikomeye cyane. Mbahaye rero ikaze mu izina ry'abateze amatwi Ijwi rya Amerika. Noneho akabazo ka mbere kugira ngo tubanze duhe iriburiro abatwumva baza no kubaza ibibazo muri iki kiganiro: genocide cyangwa se itsembabwoko mu Kinyarwanda, ihonyabwoko mu Kirundi, ni icyaha gikorerwa abantu bameze bate?
Yakoze icyo kibazo kuko abantu benshi bakunze kukibaza, ndetse ugasanga abantu babyitiranya. Ni icyaha gikomeye cyane, ni mpamvu amahanga yagihagurukiye, kigomba kurwanywa byaba mu kugira ngo abantu bahaguruke cye kuba, cyangwa se byaba kugira ngo igihe cyabaye bahaguruke babihagarike. Icyo cyaha rero ko amasezerano mpuzamahanga umaze kuvuga 1948 uko akivuga, avuga ko ari icyaha kiba kibasiye un groupe, ni ukuvuga mu by'ukuri abenegihugu. Ni icyaha kibasiye abenegihugu kubera bitewe n'ubwenegihugu bwabo, cyangwa se bitewe n'ubwoko bwabo, cyangwa se bitewe n'ibyumviro byabo by'idini. Kikaba rero kiba kigamije kuba cyarimbura iyo groupe y'abenegihugu bose, cyangwa se bamwe muri bo, ariko bagomba kugaragara ko icyo bita intention, ni ukuvuga ubushake, bagomba kwerekana ko hagomba kugaragazwa ko hari ubushake buhari bwaba bugamije kugira ngo burimbure abenegihugu bubaziza ibyo bintu maze kuvuga. Ntabwo rero abantu benshi bakunze kuvuga, nawe mwabikomojeho muvuga muti hari abavuga genocide politico ethnique, ibyo ngibyo ntabwo biteganyijwe muri ayo masezerano mpuzamahanga. Tugomba ahangaha, niba tugiye mu rwego rw'amategeko, kwibanda ku cyaha cya genocide nk'uko giteganyijwe n'amahanga. Ariko rero mu by'ukuri tugomba no kumenya ko icyo cyaha cya genocide ni icyaha kigamije kurimbura inyokomuntu, ariko kiri mu rwego rw'ibyaha bikomeye cyane bita crime contre l'humanité n'undi zisanzwe. Icyo ni uko gifite particularité, ni ukuvuga gifite akantu kacyo kihariye kubera kiriya navuze cy'ubushake bwihariye bwo kurimbura imbaga y'abantu mu kwingana kose, cyangwa se igice cy'abayigize. Ikaba rero mu by'ukuri makazi kunze kuba muri iki cyaha ari ukugaragaza niba ese hari gahunda igaragara yaba yateguwe mu by'ukuri ibyo bita planification. Ahangaha abahanga mu majyamategeko harimo impaka nyinshi cyane, kuko hari abavuga bati ese planification ni ngombwa kugira ngo igaragazwe kugira ngo icyaha kimwe ko genocide, abandi bakavuga bati ntabwo ari ngombwa. Mu by'ukuri somye rino tegeko, ikigomba kugaragazwa cyane ni uko haba hari ubushake bwo kurimbura abantu baziza bintu bintu kumaze kubisobanura. Ndumva
kubirebana n'abantu
kubera ko hari ibibazo byinshi cyane iyi nyito ya genocide ikunze guteza.
Ibyo ni kubirebana n'abantu genocide ishobora gukorerwa. Mbunganiye, ariko reka ngerageze kubivuga nanone mu Gifaransa kugira ngo abantu bumve neza. Ni ibintu bifite nyine umugambi wo kurimbura un groupe national, ni ukuvuga abantu bafite ubwenegihugu bumwe, un groupe ethnique abafite ubwoko bumwe, ndetse groupe racial nabo n'abantu bafite ubwoko bumwe, ou un groupe religieux. Hanyuma mu 1948 barimo biga aya masezerano, icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe nako Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zasabye zishikamye ko ibya politiki bikurwa muri aya masezerano yo gukumira no guhana icyaha cya genocide biremerwa rero. Hanyuma ibirebana na groupe politique cyangwa se abantu basangiye ibyumviro bya politiki bishyirwa mu byaha byibasiye inyokomuntu. Ndibeshya Maître Twagiramungu?
Niko bimeze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tudatinze cyane rero, abantu bifuza gusobanuza muri iki kiganiro batangiye kutwandikira, reka tubanze duhamagare Ndayishimiye Thomas. Thomas, we wiriwe neza?
Wiriwe.
Ufite ikibazo?
Yego, genda afite ikibazo tungana na tubiri.
Yego.
Ikibazo iyo bari ko baravuga icyo bita genocide, kenshi ntitubitahura kumwe. Kuko iyo ufashe nk'abantu bazira izingiro kanaka bari mu mugwi kanaka ukabica ubahora ko mudahuje izingiro, twe tubyita genocide kuko n'abantu mu mugwi kanaka uba wiyimviriye kugirira nabi.
Wabaza ikibazo aho kugira ngo utange ibisobanuro se, kandi metre twagira mungu yabivuze.
Yego, nicyo nagomba kumubaza, itandukaniro ririhe kwica abantu mu mugwi umwe ubaziza ibyiyumviro byabo aho baciye hose ukabahiga ngo bice, bitaniyehe no kuvuga ngo wishe umuntu ku bwoko kanaka ngo umudigije ubwoko? Je mvuga nti
oya, wisobanura, wisobanura ahubwo sobanuza.
Iho nyangwa ryo guhonya abanyapolitike batavuga rumwe na leta.
Thomas, we
mvuga nti nibyo
Thomas
ihonya bwoko.
Thomas,
asigurire.
Thomas, yego. Yego, ndagushimiye cyane. Urashaka gusobanuza niba abantu basangiye ibyumviro bya politiki bashobora kuzira genocide? Nibyo ngibyo twabyumvise. Urakoze cyane, reka metre twagira mu ngo gusubize.
Urakoze muvandimwe kubaza icyo kibazo. Ubwicanyi bwo kumara abantu ubaziza ibyumviro bya politiki byabo ni icyaha gikomeye cyane amahanga ahana, ni icyaha twita crime contre l'humanité. Ntabwo ari icyaha cyoroheje, ntabwo ari icyaha cyoroheje na gato, kubera ko ugikoze ashobora guhanwa kugeza kuba yafungwa burundu mu gihe icyo cyaha kiramutse kimuhamye. Nimukeke ko rero ko kuba ibyaha ukora amahanga yagiye abivuga abyita mugire ngo bimwe bikomeye, ni ibyaha bikomeye cyane. Ariko gusa icyaha cya genocide bagikoze muzi ko hamaze kuba riri aho nyabwoko ryibasiye Abayahudi, niho amahanga yabonye ko hari icyaha kidasanzwe mu bwicanyi bwari busanzwe bubaho, ari ubwicanyi bwabaye mbere muri mu ntambara ya mbere y'isi yose no mu ya kabiri. Hagiye haba ibyaha bikomeye cyane yibasiye inyokomuntu, ibyaha bikomeye bita crime contre l'humanité. Ariko kubera iyicwa ry'Abayahudi basanga hari icyaha cyihariye, niyo mpamvu amahanga yumvikanye akajya agasinywa ari amasezerano y'icyaha cya genocide, kugira ngo iyo azitabweho ku buryo bwihariye butandukanye n'ibyo byaha bindi. Ariko bidashatse kuvuga ko ibyo byaha bindi nabyo ababikora bafite uburenganzira bwo kubikora. Ni ukuvuga ko leta yari yose cyangwa se umuntu ku giti cye uwo ari we wese ushobora kwica abantu baziza gusa ibyumviro byabo bya politiki, umuntu agomba gukurikiranwa. Ariko ntabwo dukeneye kugira ngo tumurege ngo yakoze genocide, kubera ko niyo twamurega ibyaha bikomeye bya crime contre l'humanité birakomeye cyane ku buryo kugira ngo nabyo bitume yatembagara cyangwa se n'amahanga be yatabara mu gihe, kuko byaba bigaragara ko ashaka kurimbura abantu abaziza ibyumviro byabo bya politiki. Ariko icyo gihe bigomba kwitwa gutyo ko arimo kwica abantu abaziza ibyumviro bya politiki, ntabwo abaziza ubwoko bwabo. Tuvugisha gusanga umuntu niba ari mu Rwanda cyangwa ari mu Burundi arimo kwica abantu abaziza ibyumviro bya politiki, ni ukuvuga icyo gihe ashobora gusanga yica abantu abatwa, abatutsi n'abahutu bose abica mu gihe baba bafite ibyumviro bya politiki bitameze nk'ibi. Urumva rero ko ni icyaha gitandukanye n'uko yaba atumbereye kugira ngo abo bana bice abaziza uko basa, uko bavutse, kuba gusa uko ibyumviro bya politiki bashobora kubihindura wagira ubwoba ukamuyoboka. Ariko umuntu ushaka kukuziza uko wavutse ni icyaha gikomeye cyane, mumva amahanga yashatse kugira ngo agihe ubukana bukomeye, agihe na za kondisiyo zikomeye zacyo. Ariko rero nk'uko nimaze kubivuga ntisubiyemo, ibyaha byo kwica abantu baziza ibyumviro byabo bya politiki ni ibyaha bikomeye, ababikoze nabo barakurikiranwa.
Ni ibyaha bikomeye byitwa byinjira mu byaha byibasiye inyokomuntu, ariko abazira ibya politiki ntabwo baba bazize genocide, baba bazize ibyaha byibasiye inyokomuntu. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dufite kuri telefone kandi Willy. Willy, wiriwe neza?
Wiriwe.
Umeze ute Willy? Mvuga cyane.
Namahoro.
Yee, nawe ufite ikibazo?
Namahoro.
Yego yego.
Yego. Eh.
Sobanuza nawe.
Nagire ngaze. Ubimenyetso hari katika nyibiri.
Ibimenyetso.
Ishobora kugaragaza yuko mu gihugu hariho genocide.
Yee.
Icyaha cyakabishwe. Eh. Kugire gihagarara ko genocide iri mu gihugu.
Yee, urakoze cyane Willy.
Biroroshye. Na musubiza tuvuge nk'ubu ko turi kuvuga ku kibazo cy'u Burundi. Uramutse ubuze uti ndabona ubutegetsi bw'u Burundi burimo kwica abantu baziza gusa yuko ari abatanzania cyangwa ari babaziza gusa yuko ari abazungu b'ababirigi baziza gusa yuko ari abanyamerika abo bantu gusa kubera bafite ubwo bwenegihugu barimo kubahiga bakabica kandi biragaragara ko nta kindi bari kubaziza abantu gatangiye wenda bagahunga abandi bakicwa ni bishobora kuba genocide rwose igihe cyose bigaragara koko hari umugambi wo gushaka kwibasira abo bantu baziza cyo kintu gusa ubuze uti ndabona hari abantu barimo kwica abahutu babaziza gusa yuko ari abahutu nta kindi kandi umugambi bagaragara kubitewe n'ukuntu barimo kubahiga icyo kintu igihe ni genocide cyangwa se barimo guhiga abatutsi biragaragara ko kuba umuntu ari umututsi birimo gutuma yicwa icyo gihe ni genocide biragaragara umashye kwerekana koko ubwo bushake hari byaba ari leta bufite byaba ari agatsiko runaka kibasiye abo bantu ariko leta ntibashe wenda kugira ngo ibatabare icyo gihe biragaragara ko hari genocide bashobora kuvuga uti tugiye ntabwo dushaka abayisilamu mu gihugu cyacu ukibasira abayisilamu ukabica kubera gusa nta umuntu ari muri iryo dini icyo gihe yerekanye kuko uwo mugambi uhari ukerekana ko n'ibikorwa bihari byatangiye habari genocide nta rundi rubanza.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turimo turaganira ku masezerano mpuzamahanga yo gukumira no kurwanya icyaha cya genocide. Gilbert nawe arategereje kuri telefone. Gilbert wiriwe?
Wiriwe neza, ndabumva Edi Rwema.
Ni Thomas Kamirenda ariko yaba na Edi Rwema, icyangombwa nuko ukurikira Ijwi rya Amerika kandi ukundi radio yanyu. Nuko
ndayikunda cyane, urambabera Thomas Kamiri, ndurambabera rwose.
Yee, nanjye nuko ndagushimiye ko ukurikira iki kiganiro. None wabaza ikibazo?
Ndafise ikibazo.
Yego.
Kesho uravuga genocide abantu benshi kuri ni twitahuza. Nese nshaka kubaza nk'abo baba baya bagira nk'ibyumviro bya politike cyangwa ubwo kavamo. Je nibaza hari igihe nk'igitigiri bashika ko cy'abantu bariko baricwa bakagira ati kwamaze gufa nk'aho nk'aba niyo muvuga ko hari genocide aho hantu sinahatahura. Ikindi kibazo nashaka kubaza uwo mutumire
yee
atanga akarorero turetse mu Rwanda ikindi gihugu n'ikindi gihugu cyo muri Afurika aho hari ababwicanye agashyira kuvuga ati kubera hapfuye abanaba cyangwa bapfuye mu butyubu yoba yabaye genocide. Murakoze n'ibyo bibazo nanyifise.
Gilbert urakoze cyane. Maitre Twagiramungu
urakoze. Ndumva icyo kibazo arangirijeho gisa n'igisubiza impungenge nyinshi abantu barimo kwibaza muri Afurika. Abantu barapfuye cyane mu bihugu byinshi muri azi tugiye no mu Burundi murabizi ntanubwo ari impakara abantu benshi bapfuye mu 2022 barenze 300 hari abantu benshi bapfuye mu 1998 1993 muri Congo hari abantu benshi bapfiriyemo za Libya hari abantu benshi n'uwari uturwe rwinshi tukirwana hari ahantu hose hajya intambara za Sierra Leone murabizi abantu benshi bapfuye. Ariko mwabonye nka Charles Taylor ukuntu ya urubanza rwe rwabaye mu rukiko mpuzamahanga ya yarezwe ibyaha bikomeye cyane byo basinyuka umuntu bitwita nyine crime contre humanity kubera ko hari abagaragaye ko hari abantu yishe abaziza n'ibyo byumvira byabo bya politiki ariko ntabwo ya bamukatiye ntabwo yagize urubanza ngo yakoze genocide niyo mpamvu kugira ngo bize byitwe genocide hagomba bigomba kuza muri ya definition muri ya nyito umuryango mpuzamahanga watanze ya genocide ariko nge byabindi nakubwira warurimo kuvuga bishobora kwibasira abantu bitewe n'ibyumviro byabo bya politique nabyo nibyo bikomeye cyane niyo mpamvu yo bihari amahanga akicikana akaba yasaba nabyo ko bihagarara cyangwa se akaba yanakurikirana ababikora cyangwa se akareba ko haboneka byihutirwa ibisubizo bya politiki bituma ibyo bintu bihagarara ntabwo rero mu by'ukuri ahantu hose hagiye hapfa na abantu benshi bagiye bavuga ko ari genocide ntabwo nta mubare uteganyijwe waruvuze uti hapfa nk'abantu bangaye kugira ngo ibintu byitwe genocide nta mubare uteguye uhari icyangombwa ni uko yagaragara ko hari ubushake bwo kwica abantu ubaziza birira bintu twavuze hejuru nta bindi wongeyemo
ariko meti
ingiye abantu barimo gupfa babaziza wenda ko bambaye imyenda mibi ntabwo wabita genocide kubera ko mu uko amahanga yasobanuye ikibazo cya genocide ntabwo ibyo ngibyo birimo ko abantu batambaye neza nibabica byitwa genocide ariko ntabwo bibuza amahanga kuba yahaguruka kugira ngo arenganure abantu bashobora kwicwa bitewe n'uko bakennye badafite amahera yo kugira ngo bambare imyenda myiza naho ngaho tugomba kumva ano masezerano mpuzamahanga
Metre Twagiramungu ariko nagira ngo mbunganire kuri biriya byo muri Afrika usibye mu Rwanda umuryango w'abibumbye ari nawe ufite ububasha wonyine wo kwemeza ko ahantu habaye genocide no mu Rwanda nyine muri Afrika ariko ndibaza kandi namwe mbabaza niba muri Darfur hatarabaye genocide kubera ko hari abantu barimo na president Bashir wa Sudani uregwa ibyo byaha byo muri Darfur
urakoze ikibazo cya Darfur kirakomeye ariko nta haracyari impaka nyinshi haracyari impaka nyinshi ikibazo cyabo cyashyikirijwe urukiko mpuzamahanga rwirahe donc babyita situation do bafunguye icyo bita situation kuvuga ko bakibyiga noneho n'umuryango w'abibumbye usaba ko perezida wabo yakurikiranwa ariko ntabwo ikibazo cyabo kirafutuka neza nk'uko kira kibazo cyo mu Rwanda cyafututse umuryango mpuzamahanga ukabyemeza nta shiti ndetse hakajyaho n'urukiko ruhana ababigize mu ruhare muri kinyejana tuvuyemo uretse by'abayahudi ibindi biza ni ibyo mu Rwanda ubu hari kwiga n'uko ubwicanyi bwakorewe abarumeniye bo muri za Turukiya nabwo bwakwitwa genocide ni ukuvuga ko mu by'ukuri hagikomejwe kugira ngo biriya byaha bya genocide abantu babyitondere batabivangavanga n'ibindi byaha nabyo bikomeye cyane bibasinya ko umuntu bigomba gukurikiranwa n'amahanga
Maître Twagiramungu avoka mu rugaga rw'abavoka mu Bubiligi niwe mushyitsi mukuru udufasha gusobanukirwa n'aya masezerano mpuzamahanga agomba gukumira no guhana icyaha cya genocide nk'uko urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda Maître Twagiramungu amaze kuvuga ruvuga ko icyaha cya genocide ni kimwe mu bikorwa bikurikira cyakozwe kigamije kurimbura abantu bose cyangwa igice cyabo bahuriye ku bwenegihugu ku bwoko cyangwa ku idini bazira icyo bari cyo muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga dufite kuri telefone kandi Hakizimana wiriwe
nagize mwiriwe nyeme mu
amakuru yawe se wowe
Makuru turashima nasaka mugize metse cyambu cyane.
Ye, gikikirize rwose.
Akabazo ka mbere nagomba ndabaze umu avoka. ngikanye muri ko buramu Burundi ndiko ndamwumva asa n'umuntu akurikirana neza ibintu byose bera mu Burundi nk'umu avoka nk'umuntu y'ibintu by'amategeko ubona yo intumbero imeze gute cyari cyambere kigira kabiri nagomba kumubaza ubona nk'uko no munsi urugero ubwicanye bugeze ko ukuntu bagenda bakicamo nyakari ajabe musaga ngagara kibitoki ubibona gute nk'umuntu yobaze nk'ibujumbura ayo makaritie kuvara kera hose ikintu yari yubatse
hakizima
rero
hakizima reka mbanze nkwibarize ayo makaritie uvuze ubu ngubu muri iki gihe mu 2015 umwaka uri murangira ayo makaritie atuwe n'ubuhe bwoko bwihariye
ntakubesha 90% mu ngagara cyangwa mu myaka bigasa musaga n'abatutsi ibyo ndafise ibyemezo bikwiye naho uhavumbaza ati wagize ibiharo ryari ahantu tubaye imyaka 100 turaza ukuntu haba abantu bahaba nk'akarorero mu ngagara abantu benshi baba muri zirya mpango n'abantu bavuka hajya nyene benshi biguriye impango zabo benshi z'abapangaye hanyuma rero sinzi ko wumvi watahuye neza
ni ukuvuga yego vuga kanyuma wanzura
ego nico gituma rero tuvuga ati icyo kinaho twakitemba gwe kuko atari byo bibikorira
oya hakizimana twumvikane hakizimana twumvikane wo kagira imana we ntabwo twifuza yuko buri muntu wese yajya kuvuga ibyitsemba bwoko ihonya bwoko kuko abishaka mureke dufite umushyitsi mukuru yarabyigiye abikoramo mureka basobanurire mwebwe mwe yo kwiyumvira ibyo mushaka murakoze rwose yakizimana reka metre ahubwo agusobanurire intumbero nkuko bamubajije aha buriya bwicanye bwo muri aya makaritie umaze kuvuga metre
urakoze ikibazo cy'u Burundi kinyene ikibazo kitoroshye mu byukuri buriya bwicanye burimo kubabera bwose tugomba kubwamagana ndumva abantu benshi barabikora natwe turabikora ntabwo muri Afurika tugomba gumya gushyigikira za leta zishobora kuba ziri mu bwicanyi cyangwa se zitabasha kubuhagarika ariko ikibazo gihari mu by'u Burundi nk'uko umuvandimwe abivuze arakoze kuba avuze izo statistiques ziri muri ayo makaritie ariko ubwicanyi burimo kuhabera ntabwo ubu nta enquête dufite yigenga iraduha ikigereranyo cyabyo uko bimeze nyeka ko ariyo mpamvu umuryango w'abibumbye akanama gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ejo bundi kasabye ko i Burundi haba enquête yigenga kugira ngo tumenye ubwicanyi buri mu kubabera ubwari bwo muziko hari abategetsi bakomeye bishwe harimo uriya Adolphe Nshimirimana harimo nabandi bishwe na polisi benshi bagenda bicwa muziko hari abaturage nkuko umuvandimwe bibajije bishwe muri ariya makaritie ariko izo mpfu zose ari abategetsi bishwe usanga abategetsi bavuga bati abo bantu bategetsi bacu bishwe n'abantu barwanya leta abarwanya leta nabo ugasanga aravuga bati abo bantu ubwo bishwe n'abantu bo mu butegetsi kugira ngo babidushyireho turumva ari mise en scène barimo gukora cyangwa se ari ikinamico ni nka theatre ibintu byabo barimo ntabwo ariko twabishe urumva nkaho ngaho hasaba ko haboneka enquête z'abantu bigenga zatwereka uko abantu bafite uruhare muri ubwo bwicanyi ubwicanyi buri mu baturage aho ngaho harimo abashobora kuba bicwa n'abapolisi ariko nabwo tumugomba kumenya abapolisi niba barasha abo bantu babishe bigenze gute aba harimo abantu be bicwa ariko ugasanga abategetsi bavuga bati abo bantu bishwe n'abo duhanganye batera u Burundi barimo kwifuza yuko hakwitwa ko twerwe turimo kwica abantu kandi abantu bishwe nabo duhanganye bo bita ba insurgés n'iki do ni ukuvuga ngo mbere yo kugira ngo hagire urwego runuru yaba umuryango w'abibumbye haba umuryango w'ubumwe bw'Afurika ufata icyemezo ku birimo kuba uretse ko agomba gutabarwa nyine giye bibaye ngombwa hagomba na enquete yigenga yabo iyo imiryango kugira ngo yerekane koko ibyo biri mu kuba abayifite mu ruhare kandi nyaka kwizo enquete zishobora gukorwa nabyo mu gihe kihuse kugira ngo abo bagenda bitana ba mwana umwe avuga ati bishwe naba twe twabishe birangire ikerekeye kuvuga ko wenda abo bantu bari bishwa ari abatutsi ku bwinshi nacyo kirimo kirimo impaka nyinshi kuko usanga abari ku butetsi bavuga batahubwo abahutu niwe barimo gupfa cyane kubera ko usanga ari abategetsi bibasiwa benshi ari abahutu kandi usanga ko no mubaza muri za atake nkabari abateye biriya bigo ari amakambi y'abasirikare no mu zindi za atake zagiye zivuga ati dufata abantu benshi bo tugasanga ahubwo benshi ari abahutu rero ku buryo ushobora no gusanga utapfa kuvuga ko abatutsi rero barimo gupfa cyane kurusha abahutu ariko nkeka ko icyagombye kwitabirwa hano ntago ari ukumenya gusa niba abapfuye benshi ari abahutu cyangwa ari abatutsi gusa kubera ko ntawe ugomba kwicwa muri abo bose gusa ni ikibazo cya za responsabilite zigomba kumenyekana kugira ngo abantu bakurikiranwe cyangwa se no kugira ngo icyo kibazo cy'abavuga bati ese koko haba hari umugambi wo kwica abatutsi hari mu Burundi ese nibwo umugambi uhari wo kwica abatutsi kubera iki abatutsi bari mbatiye mu maprovense naho nta kibazo bafite bose ntibaba ari abatutsi niba hari umugambi ugamije kugira ngo wice abatutsi ubaziza uko bavutse ari abatutsi icyo ni ikibazo gikomeye cyane kariyo mpamvu abavuga wenda ko habaye na genocide bafite imbogamizi nyinshi kuba byabasha kumvikana none ugasanga bavuga bati ese mu gihe dufite igisirikare abasirikare b'igihugu intwara meto niba twese 50% ari abatutsi 50% ari abahutu niba hari umugambi wo kwica abatutsi ese izi ntwara meto zo kimwe cya kabiri cyazo kuki nta kibazo zifite muri police naho niko bimeze 40% na abatutsi bwo disaba abantu ko hari umugambi waba wateguwe abo bantu batabizi gute none se mu nzego za politiki ari kuva ku mwanya wa perezida wa Repubulika umanuka wose usanga buri wese agenda afite umukurikiye ubwoko butandukanye n'ubwe abantu bakavuga bati se uyu mugambi wo kugira ngo bamwe bakore gahunda yo kumara abandi waba wakorewehe cyangwa washyirwa mu bikorwa gute niba izi nzego zose yaba muri paroma muri sena twese duhagarariwe gutya no mu nzego za administration donc uburyo bigaragara ko mu by'ukuri mu Burundi muri iki gihe hari ikintu twita equilibre de terreur ni ukuvuga ko ingufu zihari cyane cyane simvuga batwa wenda kuko ari bake ingufu zihari za politiki mu batutsi no mu bahutu zisa nk'izingana ku buryo ubwoko bwashaka kugira ngo burimbure ubundi butabasha kubigeraho ndetse ahubwo butanagombye no kubitekereza kuko bimeze nk'aho bitanashoboka nicyo namubwira cy'icyumviro namuha ibibazo bihari biragaragara ko ari ibibazo politiki bigomba kubonerwa umuti wa politiki ariko ko ikibazo cyo kuvuga ngo hari ubwoko bushaka kugira ngo burimbure ubundi uwo mugambi nta kigaragaza ko hari
abantu bagomba gutegereza nyeti zigenga kuri
no kushya mikorwa byagorana ariko nta uratanga aho umugambi waba warateguriwe cyangwa se uko wabushyirwa mu bikorwa nkuko narimaze kubivuga abo bavandimwe bo muri ayo makaritie ni histoire yatumye wenda makaritie amwe aturwa n'abahutu cyane kurusha andi andi aturwa n'abahutu cyane kurusha andi bitewe na histoire y'igihugu ariko ndumva ko ari nk'abatutsi benshi bashyigikiye leta iriho mu gihugu aho ngaho nta kibazo bafite bishobora kumvikana ko umututsi naka ashobora kugira ibibazo cyangwa se umutu naka kubera ibibazo bya politiki bigomba kubonerwa umuti byihutirwa n'ababareyo bashaka kubyitwaramo nayo bagira ngo bice abandi babaziza wenda ko bashyigikiye leta mwabonye nk'aba abantu bo muri Senderi naho bagiye bicwa nk'uriya mukobwa Jacqueline baherutse kwica nabi bagenda bamukupakupa bamucamo ibice wo muri Senderi mwabonye n'izindi mpfu zabaye mbere n'izo z'abanyapolitiki n'abasirikare navuga kimwe n'uko hari abantu mu opposition nabo bashobora kuba bapfiramo ariko ikindi tutakwirwa n'uko ubu ngubu bimeze noneho nk'intambara ni ukuvuga ko nk'abantu bashobora gutera bagatera inzego za leta nazo zikirwanaho bashobora gupfa kandi ntabwo tumenye niba abo bantu bateye bishwe ntabwo tumenya umubare urimo abahutu cyangwa se abatutsi cyangwa se n'abo bantu bishwe kubera ko gusa bateye cyangwa se niba abo bantu bazize ubwoko bwabo kuko ushobora no gusanga mu by'ukuri nk'uko bamwe babivuga nabo baba baje muri izo za atake bateye abenshi ari abahutu buri kibazo cy'u Burundi amahanga agomba kugifatira hafi ntibigere kure nk'uko byabaye mu Rwanda bakagifata n'abashaka kugira ngo bakigire icy'ubwoko wenda kubera inyungu babigiramo cyangwa se za politiki bumva wenda bazabikuramo ndumva ari imibare y'abari mikeya kuko kuri njye bitanashoboka nkurikije uko ingufu mu Burundi zimeze ariko amahanga yagombye kubikurikirana no kugira ngo ikibazo cya politiki gihari kibe cyakemuka kiye kuzaba ikibazo cy'ubwoko nk'uko abamwe bashobora kubigiramo inyungu zo kukigira icy'ubwoko baba muri opposition cyangwa se baba ari mu butegetsi ariko kugeza ubu ngubu ubikurikije uganiye nabo muri opposition baba ari muri za Senarede cyangwa se bo ko Alexis Undije muri MSD cyangwa se n'abandi bari bari aba ariko bose bari muri Senarede ba Minani usanga ntabwo umuntu yavuga ko hari umugambi wo kuvuga ngo bazica cyangwa zica abatutsi nibwo bashobora kuvuga ati ikibazo kutugira icy'ubwoko kugira ngo wenda leta igire ibibazo cyane kurushaho kurusha uko twavuga ko ari ikibazo cya politiki none wajya no ku ruhande rwa leta wabona vice perezida basindimwo yaba n'abandi badepite baho ngaho mu nzego cyangwa se abasirikare b'abatutsi cyangwa se n'abaministre b'abatutsi bari mu nzego bakavuga bati hano nta kibazo cyo kuvuga ngo ntabwo twebwe twategura jenoside y'ubwoko bwacu hano bavuga ati ikibazo dufite ni ikibazo cya politiki gikomeye bitewe n'amateka y'igihugu mabi yagiye aba bwicanyi bwabaye kuva kera muri za 1922 n'umunani cyane gatatu amasezerano arusha twasinye bamwe bayemera cyane wenda abandi batemera cyane ibibazo byabaye wenda ni byatewe ni troisième manda imanda gatatu tutumvikanaho ariko bavuga ati ni ikibazo cya politiki kigombye gukemuka gusa kubera ko kidakemuka bishobora gutuma bamwe bashavuga ati reka inzira hafi nuko twafata intwaro ugakuraho leta wafata intwaro nayo leta nayo ukirwanaho iyi ntambara ibaye abantu barapfa nta muntu wifuza ko ibibazo bya politiki byakemurwa n'intambara kubera ko nawe umenya ko itangira ntimenya ko irangira kandi ntiwamenya abantu izahitana uko bangana.
Metre Twagiramungu Innocent avoka muri baro yo mu Bubiligi i Bruxelles arimo kudusobanurira ibirebana nari amasezerano mpuzamahanga yo guhashya icyaha cya genocide. Hagati aho twakunze kwibanda ku bwicanyi gusa mu birebana na genocide, ubundi genocide ntabwo ari ubwicanyi gusa nk'uko aya masezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya genocide abivuga. Yego, ku murongo wa mbere hari ukwica abantu wagambiriye kurimbura bose cyangwa se igice cyabo, baba benegihugu, baba ubwoko bunubi cyangwa se dini runaka, ariko hari no kubatera ububabare bukabije bwaba ubw'umubiri cyangwa ubwo mu mutwe, gushyira ku bushake abo bantu mu nzitane z'ubuzima zigomba gutuma bose cyangwa igice cyabo barimbuka, gushyiraho ingamba zigamije kubangamira iyororoka ryabo cyangwa se kubanyaga urubyaro rwabo uruha abandi bantu. ngibyo urumaga mu makeya ibyaha byinjira muri genocide nkuko ari amasezerano abiteganya ni ibyaha rero bitanu. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga. Dufite kandi kuri telefone na James. James, wiriwe neza?
Mwiriwe, mwakomeye.
Yee, turakomeye nawe se?
Ego, ndamukiza umutumire.
Arakumva rwose. Ahita kandi umubaza icyo ushaka gusobanuza.
Ego, umutumire muhire ndumva umenga mu busobanuro muri koma ya domenga ni muri koma ya tomara neza. Amategeko kuraba biriko biraba mu Burundi byatanguye kuri imanda. None turavye mu bategetsi batwara igihugu cyacu turi umukuru w'igihugu abicishije ku muvugizi ajejwe kumenyekanisha amakuru iri Nyamitwe yavuze yuko abantu bari koragira imigumuko ari amakatsi make ya cyane kandi ayo makatsi yadomye ko neza yuko ayo makatsi ari mu bwoko bw'abatutsi abari bo bari koragumuka bagomba za ntwaro za kera hama tugiye kurabonaho ugasanga ya makatsi nyene ubu niyo bari ko baricwa batwagwa mu documentation bahohote
niko se James bazi ikibazo ibyo bazi ikibazo ibyo byose turabizi tugenda tubivugaho buri munsi ikibazo cyawe ni iki
ikibazo cyanjye nuko atadutomore neza tubwire nimbi bibiri ko biraha mu Burundi niho nyabwoko cyangwa siho nyabwoko
habiho amaze kubisobanura James amaze kubisobanura neza ku buryo burambuye ukagira imana we reka twaye kubigarukaho metre twagira mu rwose icyo kibazo baze kugisubiza neza ubwo hari ntabwo wari wakurikiye neza iki kiganiro ejo kizasubiraho ku radio uzagitega amatwi igisobanuro uzakibona noneho duhamagare Claude. Claude wiriwe neza?
Ndabumva ndabumva.
We hari igisobanuro ushaka kubaza metre twagira mungu?
Yewe sotiye ku gato rinda mu Burundi. Kuzanze ikibazo kirimo kiyaba ni nka crime contre l'humanité ariko yishije genocide n'ikintu kitaboneka haboneka crime contre l'humanité kandi bari ni kuri bahaye
ibyo metro twagira mu ngu yabisobanuye yabisobanuye baze ikibazo
ndacyaka ndamubaze
yego
ariho ubutabaze abashinzwe amateka cyo bakoranye mu kigobe n'umushinga w'amateka y'ikigati ngorane nizo nizo batutsi bari badutse mu kigo cy'amateka ngo muri bihari yashize kimwe isengwa
Claude we turagushimiye usibye yuko na telefone yawe tutayumva neza utubabarire ntabwo uri kugusha ku ngingo kandi hari metro twagira mu ngomba gusobanura ibi bintu kubera ko ni ibintu bikomeye cyane buri muntu wese atagomba kuvuga uko yiyumvira mureke abafite ubuhanga n'ubunararibonye babasobanurire Claude urakoze Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye kuri niyo mwungere wiriwe neza
mwiriwe
umeze ute
namahoro namahoro
ikiganiro wagikurikiye
yego nagikurikiranye cyane
ye baza rero ikibazo kitigeze kibazwa
yego nagomba kubaza kuko yadusiguriye yuko uvuze genocide ari ukuvuga ko ari uko haba hariko hicwa abantu haba nk'abo mu bwoko bumwe bagambiriye kwica ubwo bwoko no kuvuga bashobora kuba bavuga ati turiko tubaziza ubwo bwoko
ntabwo ari ukwica gusa nk'uko maze kubisoma ahubwo mu magambo make ni ukurimbura igice cy'abo bantu cyangwa se bose hamwe komeza
yego cyane nanjye nashaka kubumbaza nti ntibashobora none gushaka kurimbura ubwo bwoko badatumbera bavuga ati tugomba kurimbura ubwoko mugabe inyegeje inyuma y'ikindi cyiyumviro kumbure kidashobora kuba kiri mu ibyo byaha
none se buretse twumvikane niyo mwungere wowe nimba bitari muri ibyo byaha byanditse hano kuki ushaka gutana ukajya handi baza ikibazo kiri muri ibi bintu neza muri aya masezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhashya guhana icyaha cya genocide baza ikibazo cyumvikana
yego nabibagije kubera bashobora kuba kubera baba bazi yuko kubyo icyo kibazo gishobora kuba gikomeye icyo cyaha bavuga ati reka twishye nyuma y'iki cyumviro
noneho rero metre twagira mungu niyo mwungere urakoze cyane ntabwo uri kugusha ku ngingo nawe ariko nagusubiza yuko metre twagira mungu yavuze ko hagomba anketi zigenga kugira ngo bene ibyo bintu nibyihishe inyuma bimenyekane izo za anketi nizo zabyerekana urakoze cyane Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda noneho duhamagare Eric. Eric wiriwe neza?
Ndiriweza.
Umeze ute?
Nisabwe mugabo uhoro buhoro nyene urazi ibintu ntogira ntomererwa neza ubu ndanakijana ubona bene wanyu baho nyene.
Yego, ngaho bazi ikibazo rero. Bazi ikibazo kuri aya masezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside.
Ikibazo nashaka kubaza umutumire ni ibijyanye n'uko intambara ubona bashaka kuyifatira hamwe ibyaba bapfa, ariko irimo ibice hariho abantu babiri bapfuye mu ntango.
Eric, ikibazo ni ikihe?
Ikibazo nashaka kubaza
bari cyubaza wijya mu bindi
atacy'amasasu birimwo ataki bakabica kubira gusa ibyumviro byabo hamwe abo bobo ntibaba barazize jenoside.
Yagishubije buretse twumvikane Eric, buretse twumvikane icyo metre twagira mu ngo yagishubije ibyo byinjira mu byaha byibasiye inyoko muntu, crime contre l'humanité. Urakoze. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muratubabarira abantu batagusha ku ngingo, ngomba kubambura ijambo. Ntabwo tugomba kujya hirya no hino ngo dusamare, tugomba kuguma ku kintu kimwe rukumbi cyo gusobanuza no gusobanukirwa icyaha cyitwa jenoside cyangwa se itsembabwoko cyangwa se ihonyabwoko. Usibye ko atari n'ubwoko gusa, ahubwo bigusha no ku bwenegihugu, ariko sinzi nimba nabyo bitaba ubwoko, hanyuma no ku idini. Noneho tujye kuri Nininahazwe. Nininahazwe, wiriwe neza? Wisamara, baza ikibazo.
Yego.
Nininahazwe?
Merci.
Nininahazwe, uri mu biki? Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni umuntu wibereye mu bye, sinzi, ntabwo yadukurikiraga neza. Hanyuma rero Maître Twagiramungu, mbibarije kugira ngo tuse n'abanzura, ubundi icyaha cya jenoside nigeze kubikomoza, ariko reka twongere tubigarukeho ku buryo bwumvikana neza, byivugiwe n'umuntu w'inararibonye mu by'amategeko mpanabyaha mpuzamahanga kuri bene biriya byaha by'indengakamere. Jenoside yemezwa nande burundu? Buri gihugu cyose gifite ububasha bwo kuvuga ngo habaye jenoside ahangaha, cyangwa se hari urwego rwihariye rutabogamye rwemeza burundu ko jenoside yabaye?
Urakoze. Mu by'ukuri, kubera ko ari icyaha kitoroshye kandi gikunze no guteza impaka, cyane cyane ko gikunze gukorerwa mu gihe cy'intambara, kubera ko muzi ko ari za crime de guerre, nabyo ni ibyaha by'intambara, nabyo birakurikiranwa nkuko twari twabivuze na za crime contre l'humanité. None ugasanga hari inyungu za politiki akenshi ziba ziri muri izo ntambara, bigatuma abanyapolitiki benshi bagenda babikurura hirya no hino badashaka kubyumvikanaho. Usanga mu by'ukuri ukurikije uko amateka ameze, icyo cyaha kigomba kwemezwa n'urukiko, rugomba gushyirwaho rugakora amaperereza ahagize, rukagira abantu rukurikirana, rukarwo rwakwemeza ko hari icyaha cya jenoside cyabaye. Natanga urugero, mwabonye ari raporo y'umuryango w'abibumbye bakoze ku kibazo cy'u Rwanda ku bantu barenga 300 bishwe muri Congo, bishwe na leta FPR ikurikiranye impunzi, aho basenyeye amakambi muri za 1997. Ariko umuryango w'abibumbye warabuze uti nibyo habikomeye cyane, bishobora ndetse kuba byanakwitwa jenoside mu gihe bigejwe mu rukiko rwo rushobora gushyirwaho. Ni ukuvuga ngo babona koko ari ibyaha bikomeye byibasiye inyoko muntu, bakabyemeza abo nta kubishidikanyaho. Ariko kugira ngo barenge bavuge bati se byari jenoside, ni ukuvuga ngo icyo gihe baba bagiye mu byo kugira ngo bakore enquete zisumbuyeho cyane, kugira ngo barebe niba koko uwo muntu ubwo abasirikare runaka baba barishe abo bantu barabajije ubwoko cyangwa idini nkuko twoze tubivuga, cyangwa se ubwenegihugu bashobora kuba bafite, niba abo bantu koko hari ubushake bugaragara bwo kugira ngo barimbure abo bantu babishe. Ibyo rero niyo mpamvu usanga ari ikibazo gikomeye kigomba gukemurwa n'abacamanza bafitemo ubushobozi n'ubunararibonye buhagije, bashobora gushyikirizwa ibyaha nk'ibyo ngo bishobora kuba byabereye mu gihugu runaka. wari wakomoje ku kibazo cya Darfur nta kerekana ko mu gihe wenda nk'urukiko rubashije kuba rwafata Perezida El Bashir cyangwa se n'abandi banyacyubahiro be hari nta kerekana ko badashobora wenda kuba basanga ko kwabaye genocide. Hari makazi zikomeye cyane nahoze ndeba uko byagiye ibintu bitera imbere muri iki kibazo cya genocide. Birashoboka ko hashobora kwemerwa nawo ko habaye genocide nk'uko hari abagiye babivuga mu ikubitiro kugeza n'ubu ngubu bakibyemeza, ariko nyine ni ibibazo bigomba gusobanurwa no mu rukiko.
Ariko nko ku Rwanda hari utuntu tubiri. Nko ku Rwanda ikibazo cya genocide, icyaha cya genocide cyemejwe bwa mbere atari urukiko rubyemeje nimba nibuka neza, kuko byemejwe mu mwanzuro washyizeho ruriya rukiko rwarusha mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi. Hanyuma nanone
cyo nagusobanurira nk'uko ubizi ko ku kibazo cy'u Rwanda habaye raporo ya Denis Segi
wari ushinzwe
uriya mugabo muri Cote d'Ivoire we raporuteri wa ONU
uburenganzira bwa muntu,
noneho ONU nayo ishyiraho ruriya rukiko
ihereye kuri iyo raporo
ivuga baruye inshingano zo kwikenya ibyaha byose bya genocide cyangwa se za crime contre l'humanité zaba n'ibyaha by'intambara byarabaye. Ariko mwabonye mu maka zabaye ko kugira ngo bemeze genocide kugeza mu rubanza rwitwa Kayezu impaka byakuriye cyane n'ibazo ubushinjacyaha bwagize kugira ngo buzabashe kubona nibura rubashe kubona urubanza ruciwe kumugaragaro kugira ngo byemeze kuko bashoboraga no kubura ibimenyetso ku buryo wenda binemezwa ko nta bitagaragara ko haba hari abaye genocide. Muzi ko hari ikibazo cyo kugira ngo abantu barebe ibibazo bya planification, ariko n'ikibazo cya planification kivuyeho abantu bagomba kureba niba bira koko bita intention, uvuga ubushake bugaragara no kumvikana ko abantu bagiye kurimbura abandi niba ubushake bwarabayeho. Mwabonye impaka byagiye biteza ntabwo nabisubiramo cyane, ni ukuvuga ngo urwego runaka rushobora kuvuga ruti turabona haba genocide ariko byazagirwa mu rukiko rugasanga rukiko rufite ibyo bita disqualification, ni ukuvuga
ukwibyaha byagezweho
byaba byitwa urukiko rushobora kubihindura rukaba izindi nyito zo hasi cyangwa byo hejuru bitewe n'ibyaha rugejeho. Naho abanyapolitiki bo birumvikana ko igihe cyose bashobora guterana amagambo bamwe bagati genocide na genocide mwabonye impaka biri guteza mu kibazo cyo muri Armenia. Mwabonye impaka bigenda biteza hariya no muri za ex Yugoslavie mwabonye uko byarangiye nabi ni kudimwe kubyerekeye le victime abantu bishwemo. Ni ikibazo gikomeye cyane, ariko inzego za politiki zimwe na zimwe nk'imiryango mpuzamahanga nyine igomba gufata responsabilite ikavuga ati turabona
hashobora kuba harabaye
enquete yaba yabaye yigenga turabona bimeze gutyo none bakabihereza urukiko.
Maitre Twagiramungu ndabashimiye cyane, nshimiye n'abandi bose twari turi kumwe abo ntashoboye guha ijambo mu tubabarire, maze rero mugire umugoroba mwiza, muteze amatwi ijwi rya Amerika.